Bido. Wenye rombaya, wenye rombaya, wenye rombaya, rombaya, rombaya. Lakini mapenzi yalishika moto. Ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma wende zima moto. Wacha wapate kinyongo. Wakichoka tupatane moro. Wamechinda wakileta zogo. Wanapiga domo kila soko.
Baby wane go down pina mugongo. Usijali mama kata viungo.
Kale wana give it to your body. Make you feel nice in your body.
Girl, I want you to know.
Ziongaze tawila Umenifeta feta ulimi mdomo kwa kwa kawisina Umeniteka haliso Ushani kata kata nyongo mani tuanga na mimina Telina kata mauno Promise, promise Utakuwa na me too And I promise, promise I'll be right there for you
Mewafanya, watuchukie Kando na utamu mama, we ni sugu mama Na wogopi yote, wenye rombaya Wanataka kukuchoma kwenye fire Wenye rombaya, wanataka kukukata kwenye panga